kubererawo mu bintu by'omukwano ekisinga kuyambagana lafu kuba kuteesa buli kadde nga musa kimu ngakulwanirira ng'olemererwa kkwatirako ngakukoneramu ne bazaddewo ng'abakoneramu lafu si bintu bya mifumbi banaabapika obunyama kisaana nga wakolamu ne muwale gy'oyinamu mwebeeyita abasire kwini abakerolera engalo kati mutuuse okukaddiwa munajja waanaabawasa abaami baagala mutwakola ng'ayina kyamugattako labalaba beautiful watutte handisamu laba handisamu walonze beautiful labalaba beautiful watutte handisamu laba handisamu walonze beautiful abange nzi Mungu yampa nazula omubezi ng'ayina empisa ennungi ofuna omubezi atya Katonda wasubya yetonda akukwata kuyalwana ona ndi mukifuba nga mutali andi misiwa nga musayi sirimba walayi kati laba mukama byakola ne bino sabisubira nti nze alikufumbira laba laba omwana w'abandi yakola mwayina na sente baliye bali sente yasimyeze famire yanga jiwe chitiwa atela mtu watini laba laba beautiful watute handisamu laba handisamu walonze beautiful laba laba beautiful watute handisamu laba handisamu walonze beautiful biko bunyama kisana nga wakolamu ne muwale gy'oyinamu mwebeeyita abasire kwini abakerolera engalo kati mutuuse okukaddiwa munajja waanaabawasa abaami baagala mutwakola ng'ayina kyamugattako abange nzi Mungu yampa nazula omubezi ng'ayina empisa ennungi ofuna omubezi Katonda wasubya yetonda akukwata kuyalwana lafu kuba kuteesa buli kadde nga musa kimu ngakulwanirira ng'olemererwa kkwatirako ngakukoneramu ne bazaddewo ng'abakoneramu labalaba beautiful watutte handisamu.